Yeah. I am on. This is Bean. Know what it is?
Fanya action itaka yo bro
mama nipenda
fanya action na mimi nita reply
action
siti kila tangu litanga na kuna tamala ane baby girl fanya action itaka yo bro
mama nipenda
fanya action na mimi nita reply
action
siti kila tangu litanga na kuna tamala ane baby girl
si kama bado wanipenda si wanipenda ama wanitenda niko gizani baby nataka none mwongozo wa penzi lako Lako pretty girl Tui kama bado wanipenda Tui wanipenda ama wanitenda Niko gizani baby nataka none mwongozo wa penzi lako Lako pretty girl
Baby fanya action itaka yo bro
Mama nipenda
Fanya action na mimi nita reply
Action
Siti kila tangu litanga na kuna tamala ane Baby girl Baby fanya action itaka yo bro
Mama nipenda
Fanya action na mimi nita reply
Action
Siti kila tangu litanga na kuna tamala ane Baby girl
Admit when I wrong Na mi vile vile better solution kuliko Kujekea sometime people do wrong And the correction is a kana kuwa leo mimi Na kesho wewe Lakini hizi zote ni ups and downs Kwa life lazima vizuizo zikuwe Zipike zote penzi letu linawiri Okay zipike zote penzi letu linawiri girl
Baby fanya action itaka yo bro
Kama nipenda
Fanya action na mini tariflash
Action
Siti kila tango nitanga na kuna tamala ane Baby girl Baby fanya action itaka yo bro
Kama nipenda
Fanya action na mini tariflash
Action
Siti kila tango nitanga na kuna tamala ane Baby girl
Tui kama bado wanipenda Tui wanipenda ama wanitenda Niko gizani baby nataka none mwongozo wa penzi lako Lako pretty girl Tui kama bado wanipenda Tui wanipenda ama wanitenda Niko gizani baby nataka none mwongozo wa penzi lako Lako pretty girl
Baby fanya action itaka yo bro
Kama nipenda
Fanya action na mimi nita reply
Action
Siti kila tango litanga na kuna tamala ane Baby girl
Baby fanya action itaka yo bro
Kama nipenda
Fanya action na mimi nita reply
Action